Oyo mulekwa sana ayagalwete yachagala Allah ya salau. Tata ne mama bamufuddeko asigadde mu nsiku yenjera.
Oyo mulekwa sana ayagalwete yachagala Allah ya salau. Tata ne mama bamufuddeko asigadde mu nsiku
yenjera. Nanyini nseno neguru ye Allah singo kumanya. Teyebuza bwaba salau yabatujjako bonna abantu. Kuyenjera na nyini nseno nekuru ye Allah singo kumanya. Teyebuza bwaba salau yabatujjako bonna abantu. Kuyenjera mpulidde yabibuza nti ani oyo alesa ensonga. Twaha katendo omuyimbi wera mvudde waffe jokolera. Allah ya salau. Kuyenjera bazadde baffe mwanguweko n'abaana bammwe mubasembeze. N'abooluganda musembereke n'omuwulirize ensonga endeese. Yachagala Allah ya salawo. Kuyenjera abooluganda mulimba nnyo olufa bwe nti n'envaawo. Kyemusooka mwotunuulira ye maali mulekwa deri. Kuyenjera abooluganda mulimba nnyo olufa bwe nti n'envaawo. Kyemusooka mwotunuulira ye maali mulekwa deri. Sana yagalwe Allah ya salawo. Kuyenjera tata ne mama olumufaako ne mwekwasa ensonga omutalimu. Ky'omwana wa Isa n'abaati oyo bamukuza ekyejolimba. Allah ya salawo. Kuyenjera abadde mwana ng'ayagalwa ng'abakyaliwo ababiri abamuzaala. Olufudde mwene mwekyusa kati baabuwa eddunia munyiga. Allah ya salawo. Kuyenjera ebyenseno abikutta atya ebyokusoma bambi byamulemye. Ebintu bye obiwadde baboka nkusabire olibola baki. Allah ya salawo. Kuyenjera okwambala okwo kubeera kubi ebyokulya abiwa mmanta. Abaana bo gwe banyirira nnyo kaabo obwavu mukulu olimba. Allah ya salawo. Kuyenjera bwe bwana obuli ku nguudo buli ku situiti buyenjera. Gw'oli eno osomesa baboka nkusabire olibola baki. Sana ayagalwe Allah ya salawo. Kuyenjera bwe bwana ku nguudo buli ku situiti buyenjera. Gw'oli eno osomesa baboka nkusabire olibola baki. Allah ya salawo. Kuyenjera ebyobugagga bye weesibako ebyo si bibyona w'olimba. Bamulekwa be bannyini byokwe bibalekere bafuna eddembe. Allah ya salawo. Kuyenjera ebyobugagga bye weesibako ebyo si bibyona w'olimba. Bamulekwa be bannyini byokwe bibalekere bafuna eddembe. Allah ya salawo. Kuyenjera atafune gwenkubbirako ne bw'otwala ebyapa olimba. Ennyumba poloti ebirala toligaggawala n'omufaaluma. Allah ya salawo. Kuyenjera Katonda gwe yawa abaalugera n'ennume ezaalosanga. Bw'otulugunyiza olwaleero yo enkeera nyola kapyata. Allah ya salawo. Kuyenjera abakola ebyo byennyimbye mukyuseemu eddunia bageta. Toligaggawala w'oba olimba ne w'obifuna enkyabiggwawo. Allah ya salawo. Kuyenjera abakola ebyo byennyimbye mukyuseemu eddunia bageta. Toligaggawala w'oba olimba ne w'obifuna enkyabiggwawo. kulabirirwa ye yatudde n'alaba ebinyiga n'abisengeka n'abitegeka oyo tumusabira afunemu empeera Allah yasalawo kuyenjera ekibiina wamma ky'owulira ekivuddeyo okweyo ensonga gyokolera matali gy'owulira gwe mutusabire naffe amazima Allah yasalawo kuyenjera ekibiina wamma ky'owulira ekivuddeyo okweyo ensonga gyokolera matali gy'owulira gwe mutuwagire naffe amazima Allah yasalawo kuyenjera kangende ndiddo olulala nga mukyusizza ku ebyo byennyimbye twaha katenda omuyimbi weera ngenze waffe jjokolera kuyenjera oyo mulekwasa n'ayagalwere yakyagala Allah yasalawo kuyenjera hadisi namba ekyogerako ne Qur'ani ekyogerako kuyenjera kwa mulina wamma nkusaba mulabirire ofunemu empeera kuyenjera mulabirire mulekwa amazima abaana boko balesewa kuyenjera kimanye nti nawe ogenda abaana boko balesewa kuyenjera nange twaha kyembasaba obwana bwange mubuyambangaku kuyenjera mama ne tata kyembasaba mulabirire mulekwa amazima kuyenjera mama ne tata kyembasaba mulabirire mulekwa amazima kuyenjera kalifa siraje nkukutira mulabirire ofunemu empeera kuyenjera mbakalise mukaya bakutira mulabirire ofunemu empeera kuyenjera n'oyo senkunda kyabasaba obwana bwobwo mubuyambangako kuyenjera kasimudawa senta nkukutira mulabirire ofunemu empeera kuyenjera gwa mulina wamma nkusaba mulabirire ofunemu empeera kuyenjera nange twaha kyembasaba obwana bwange mubuyambangako kuyenjera kimanye nti nawe ogenda obaana bogwo balesewa kuyenjera mama ne tata mbakutira mulabirire mulekwa amazima kuyenjera mwalimu Sulaimani gyokolera mulabirire ofunemu empeera kuyenjera kalifa siraje nkukutira mulabirire ofunemu empeera kuyenjera mbakalise mukaya bakutira obwana bwobwo mubuyambangako kuyenjera n'oyo senkunda kyabasaba obwana bwobwo mubuyambangako kuyenjera kasimudawa senta kyenkusaba obwana bwobwo mubuyambangako